This is part 5, The Apostles' Creed, page
518. A kitana tamaiti hua tahi hoki kia hehu karaiti tō tātou ariki. I whaka hua tia e te wairua tāpu, i whānau i te takakau ia maria. I whaka mamae tia i ngā rā ia pono tio pirato, iri peka tia i mate i tanumia i heke ki te iweri. I ara ake i te hunga mate i te toru o ngā rā, i kake atu ki te rangi, a e noho ana ki te ringa matau o te atua matua kaharawa. Ka hoki mai anō ki te whakawā i ngā tāngata ora i ngā tāngata mate, e whakapono ana hau ki te wairua tapu, ki te hāhi tapu katorika, ki te kotahitanga o te hunga tapu, ki te whakakāhoretanga o ngā hara, ki te aranga ake o te tinana, ā ki te oranga tonutanga. Āmene.